halaabin hoy hana i cilayn ha hiloobin hoy ha haranin hoy habisii hoy habisii hey hana i caroon hayalloomin ha halaabin hana i cilayn ha hiloobin ha haranin hana i caroon ha ku digan naf haraasan hana quursan hani kale bebi kale aha weliyo adiga ka hela hankuna adigo kutaba naftana adiga kuhura hana kuna adigo hayalloomin hoy ha halaabin hoy hana i cilayn ha hiloobin hoy ha haranin hoy habisii hoy habisii hey hana i caroon hayalloomin ha halaabin hana i cilayn ha hiloobin ha haranin hana i caroon ha ku digan naf haraasan hana quursan hani kale bebi kale aha aday ruuxdaydani ku haybaysaa adana saga kugu hadra adan ku haraadun ku raadiya hibashada adigaan ku naadiya adaan hadiya jeer ka hela baby adigaan kugu haysta weliyo adigaan ka hela hankuna adigo kutaba naftana adigaan ku hura hanaquna adigo ku cusa hankuna adigu kutaba naftana adiga ku hura anaquna adiga ku xusa hayalloomin ha halaabin hana i cilayn ha hiloobin ha haqranin hana i caroon ha ku digan naf haraasan hana quursan hani kale bebi kale aha aday ruuxdaydani ku haybaysaa adana saga kugu hadra adan ku haraadun ku raadiya hibashada adigaan ku naadiya adaan hadiya jeer ka hela baby adigaan kugu haystaa